There's a new kid on the block. They call me Bramo. Jericho City representing. I'm so gone, in fact Buddha boss, I'm so lost. Na give life to hip hop, na si joke. Mi ndio oxygen wengine ni carbon. Jia, na ndio nipite Buddha. Beba passport, hip hop election. Mi kuja na ballot, on the mic. Na wakata Tyson, still connected. Mtaani ka cable, na ndio mana ni na demand. Ka label, Mr. Visionary, mana full ka table. Times two inajirudia ka echo. Deadly, lyrical na trade ka butter. Musically, na wa save ka father. Mini mkali, na wa washa ka paper. My MC swag kwa kini ona wana hepa. Mwezi kachapata kwa dishi mkitumia ketchup. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. Too lit, na sioni rapa kunizima. Wana kucelebrate siku moja ka Christmas. Mi wana ni elevate daily. Ka lift man, new sheriff in town. Texas Rangers, generous. Na establish favor, centers on heat. Cream de la flavor, color player, ile design ya penta, 3D reta, mistari, zipate theta, generator, na baka pipop tena, keys to Nairobi City, kameya, wanani cheki kwa tele, ka novella, lucky boy wa October, si November, marapa waki for Menji Os, bado mini member, mic check. Kwa bank, nikitema, so si catch my feelings, bra. Kadela na dinosaur legacy, le design ya makeba. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. After the reggae, play the blues. Tizedi na wafagiria nikitumia broom. Mic nimestikishwa kwa mkono na glue. Nikispit kawaria wa isili. What's the deal? Chill, keep cool, ka sub-zero. Straight from zero to superhero. Mimpole daily, muvuta heri. Na heri niende mtani na maziwa daily. Dan kujiduni na maziwa kamtu wa dairy. Ukidiwa mfuko ispate mashilingi. Nilikuwa jikoni nikipika ngoma bigi. Sheng Mister, Dollar Boy, Kadinji, Mona Lisa, popular kariri. Juu ya maji, design ya water lily. Marapa wakitambo ananibuwa karabi. Ritame, benefit nkakulie mbali. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. I'm so gone. Na nimego, na nimego, na nimego. Jia, Bramo, Bramo is out. Na Buddha tunakamna ubara mbi. Yeah.